Mumarira ishavu na gahinda ibyiyumviro bidashira abandi bifashe mapfubyi nibyo bigaragara mu bavandimwe b'umuryango wa nyakwigendera Sylvestre Manizabayo wo mu kagari ka Kabariza mu murenge wa Rutunga igasaba mu cyaro cy'umujyi wa Kigali. Amakuru aravuga ko uwitwa Eric Ntibiringirwa yarayatemaguye Sylvestre Manizabayo bapfuye ibijumba. Ntibiringirwa yabanje gushaka kwica umugore wa Manizabayo Francine Nyirabahazi aramuhusha mute mu rutoki. Tuvugana umugore wa nyakwigendera yarafite ibipfuko byo kwa muganga. Inkuru y'urupfu rw'umugabo we yayibariwe kuko yahise yirukanka ahunga yanga ko bamutema.
Kiyumba kimwe ko kukushyira hariya ngo n'ikiyumba gishyira hariya n'umutwe arawufata ngo arawucacacaca arangije ngo agushyiraho yari yicaye ngo mu gihuru ntabwo nabimenye ntabwo nagezeyo.
Bwana Viateur Rutagengwa aba mu nama njyanama y'akagari ka Kabariza yemeza ko ari mu bageze bwa mbere ku murambo wa Manizabayo yadutekereje uko yabusanze.
Ye n'ushinzwe umutekano rero twamugezeho turareba koko dusanga bigaragara yuko yamanutse mutema umugenda wose kuko akaboko yari yagatemye hafi yo kugaca mu mutwe hari imihoro igera muri itandatu yawutandukanyije n'igihimba hanyuma umutwe uri hepfo gatoya kugishyitse.
Akimara kumutemagura nk'uko ababibabonye babyemeza Ntibiringirwa yahise ajya kwikingira niwe mu nzu. Mu kumusohora hifashishijwe inzego z'umutekano birangira nawe yishwe arashwe n'abasirikare. Ubuyobozi bwa Rutunga bukemeza ko yashatse kubarwanya. Kuri Rutagengwa agasanga ibyakozwe bifite ishingiro.
Ariko noneho inzego z'umutekano ibyo zakoze byari bifite ishingiro kuko n'abaturage bari bahari wabonaga basa naho barakaye. Ku buryo baravugaga bati inzego z'umutekano nizihave twebwe tumwikuriremo. Kumwikuriramo rero birumvikana yuko hari kuba indi skandali irenzeho kandi inzego z'umutekano zihari.
Mu nama yabereye ku biro by'umudugudu wa Nyamise kuri uyu wa gatandatu bwana François Yamuremye uyobora umurenge wa Rutunga yasabye abaturage kwimika urukundo n'imibanire myiza aho kumva ko bahora mu bidafite umumaro.
Babonye ko kwica nta kiza kigeze gite kirimo rero mushaka inama twabagira ni uguhinduka mu mitima yanyu inzangano mukazivamo mukabana n'abantu amahoro sibyo. Ngira ngo mu bantu dufite ahangaha inosa hano ntidufitemo abantu bagiye banyuza imitungo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi batishyuye muri Nyamise murabafite. Ubwo se tuzagera kumwe n'ubwiyunge gute uze ko wangije imitungo ukagirirwa imbabazi ntufunge ugafungurwa ukaza ukibera ahangaha hanyuma imitungo nta n'amamiliyoni bakwishyuza abantu bumva muzabana gute utabishyura.
Bwana Yamuremye yanasabye abaturage ategeka kwirinda icyari cyo cyose cyabaganisha mu ngengabitekerezo ya Jenoside muri bihe u Rwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibibazo by'amakimbirane ku baturanyi bikunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda. Ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe gusa nabwo bukanenga uburangare mu kudakurikirana amakuru buhabwa. Bwana Muswahili ni mutwarasi mu mudugudu wa Nyabise ebwiraga ubuyobozi bw'umurenge
ariko icyo tugomba gukora buri gihe buri munsi ni mudufashe murushaho kutwegera kuko mugenzi wanjye yabivuze umaze igihe musa n'abatwibagirwa kandi amakuru muyafite muri raporo.
Biragoye kwemeza niba ibyabaye byaba bihura n'amateka mabi yaranze u Rwanda mu 1994 bitewe n'igihe byabereye ariko inzego z'umutekano zirimo igisirikare na polisi zatanze ibiganiro bihumuriza abaturage zagarutse ku mateka y'umuhoro mu mwaka w'1994 wicishijwe Abatutsi ari nawo wakoreshejwe mu gutemaguranya kwigendera. Uteze amatwi harabumvikanaga bemeza ko uwatemaguwe yaturukaga mu bwoko bw'abahigwaga uwamutemye nawe bakavuga ko se umubyara yafungiweho ibyaha bya Jenoside. Umwe mu barokotse Jenoside avuga ko habayeho icyo yise gushinyagurira umurambo yacitswe mu magambo ye avuga ko abawushinyaguriye bagombye kurekeraho kuko ibyo bakoze bihagije. Ni imvugo yahise asabira imbabazi mu ruhame kugeza duteguriye inkuru imirambo yombi yari iri mu buruhukiro bw'ibitaro bwa Kacyiru. Ariko ku ruhande rw'uwishwe temaguwe bakavuga ko bibagoye kuzabona uko bashyingura uwabo kubera mikoro make nk'uko Madamu Clementine Dusengimana mushiki wa nyakwigendera yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Nahoze nibaza ko ubuyobozi nta kintu bumuvuzeho ubundi turamushyingura gute. Nanjye ndazerera simfite naho mpagarara ngo ndere abo bana. Ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye nyine muri iyi minsi kandi nta bundi bufasha bajya baduha nka leta.
Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.